Flani modo modo, nipe mambo moto moto, mtoto mtamu asali. Unique color, top notch, billion dollars, don't much. I swear I love you, some money. No sin you mise, mchumba hani ni tulize. Na ukiwa busy, want you, we need you. No sin you mise, mchumba hani ni tunize. Na ukiwa busy, we need you. Only you. Girl, I like your humbleness. In my life, you're such a blaze. Kuwa nawe ni ndoto. Macho kama Nanita. Kitazama na wika. Ikumbate kidogo. No sin you mise, mchumba hani ni tulize. Na ukiwa busy, uhali gani baby, text me.
We want you, we need you.
Now sing you.